sekazoba umngane wakhe ngokumgezisa because njengosisi wakhe uyahluleka ukugeza. Hello. Right. That's an akomuhle ne mara ne ngithanda idiscipline yakho. Une discipline. Yabona lo mntwana lo mambona uthi I'm better. Sabanga since imqalila ngazi namagama wabo because yadelela le yantu ngicela usomdaka onama number ka somdaka anginike ngathi sishota ngisidumbu lapha ka somdaka. Hello.
Akusasa ngiyibo ngiyothola.
Hi. Udaka uthi hi. Hello. Izulu pedi ishona ziri say futhi yeah bo hi akungabelungu la. Alright. Yazi ne bengizokusmesha ne. Just nina ne. You like faking it. I'm told. Khuluma isiZulu, be proud of yourself. Mazokhuluma isilungu emakhamereni bazokuthatha kanjalo. Yangithola. Pass. Hello. Monday to Friday sigcoka uniform ewana. Smash.